Amanie champs na tisa pa iligoma nikiwa na
we mushizo utaua
uona kama chuki we chuki zao uko kwetu sisi furate leo akinuna chana nao sitozidi kupepeta mchele kama chuki we chuki zao uko kwetu sisi furate leo akinuna chana nao sitozidi kupepeta mchele. Wona ili jambo lisichelewe sana, minataka ni choma ubani vile vitu unavonipa wewe shasahau wa zamani. Wakiongea chana nao, midomo ndo kazi yao. Wanataka ni muvuoni kwako ili mlade niende kwao. We usiogope ngoja tujile kodi tuonyeshe waone. We usiogope ngoja tujile kodi tuonyeshe waone. Ili penzi linalindwa wote wenye chuki wafanye fujo waone. Polisi mgambo analinda stagori naye
analinda
shema padi wanalinda ili penzi letu wanalinda.
Bado nampenda, bado nampenda mimi naye, bado nampenda, bado nampenda niishi naye, bado nampenda, bado nampenda mimi naye, bado nampenda, bado nampenda.
Unamjua vile boy wewe
baba JJ.
Yani moja ikai, mbili ikai, wengine wanachukia wanaforce kufulai baby linka. Wejidai, ushafika kwangu jimwamba fayu, wanone au wafulai. Umwaka wetu wakujidai, wanakesha kwa mganga ili tuwachane. Wambie, imekula kwao, walopasu wanazima ya njia panda. Wambie, imekula kwao, wengine wananitega na vaa moja kanga. Wambie, imekula kwao, walio kutongoza, ulizano atakupata we. Wambie, imekula kwao,
bado nampenda, bado nampenda mimi naye, bado nampenda, bado nampenda niishi naye, bado nampenda, bado nampenda mimi naye, bado nampenda, bado nampenda.
Amani ya champs na tisa pa ili goma nikiwa na mshizo tawaua. Anakubali sana Mesha boy we, anakubali sana DJ Ali babake na anakubali sana Dula wegu wegu, anakubali sana timu nzima kimwaga fundi. Awe muje boy, etu kamoja.
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.